maranga kōrero a tērā tangata tuhi puka puka rā Alston Bess. Mēnā hoki ia nā kongaro te i, kongaro te kaupapara i tōna hakaaro e koreano e tai ane, te hakahoki mai. Enari tikai nā mau i he ngā kōrero a Alston Bess. Ako, ia tā mātou, nā mātou i ako ki te tiro whetū, ki te arataki waka i ringa te moana.
You need to go back into Hawaii's tradition. 2,000 years ago, some canoe gets to Hawaii. It's the longest sea road in Polynesia, the most amazing voyage. One would argue it's the greatest feat of exploration and navigation and courage of all time. And then if you go southwest, it will be 8,000 kilometers away. There are the names like Kupe, or if you go to Rapa Nui, there's a names called Hotumatua. That there are these extraordinary navigators and voyagers thousands of years ago that were traveling across the ocean with no other culture for doing the same. No other culture. In its time.
E matakua ne ke ngoro i a rātou i reira. Pe ngā ngoro ana i a rātou i reira, hera mai rātou tēnā pai ki a mātou. Ne? Ki ngā tauira e ako hea i a mātou. Ne?
That's not about just sailing across the oceans and hitting and finding islands. This is about relationships, about families, about connections. It's building the ability for us to come together in a unified way to create change for our children together. We're way more powerful together than we're apart.
A mātou hoki ia i ako mātou i te kaupapa nei me o tātou hanango Hawaii. Kamutia hia tau e tata te kautau a mātou a hau me ngā woku elua tauira oko nei. Hele mātou ki Hawaii ki te a koe te mane nungai tō rātou waka. Ia te hukulea, ne? A toku hi ara kia kou anu e ngaro, ne? Te kaupapa arahi waka nei nungai tō moana. Nā te waka. Tāme o tātou tūmere kune, ka puto ko tātou, e oro tūrine nei tātou i tā rāne.